subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subax isniin oo saddex ay tahay bisha janaayo sannadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood, iyadoo boggeena internetka ee v o a somali.com-na aad nagala socotaan. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo, halka washingtonna ay ka tahay 19:00 fiidnimo. Waxaana ah idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. waxaa qodobadaan idiin hayna ka mida faahfaahin ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaal beeleed shalay ka dhacay tuulada saaxmeegaag ee gobolka Sool.
Waxaa naloo keenay dhaawac iyo meyd aroornimadii hore. Runtii dhaawacyadu way sahlanayeen, laakiin meydku nin buu ahaa. Adigu marba xaaladdu waa ka soo daraysay, dhaawacu waa isdaba socday.
waxaad kaloo maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan oo xilkii iska casilay ra-iisul wasaarnimo. Sidee ayaa lagu xallin karaa khilaafka madaxda Soomaalida? Doorashaduse ma laga yaabaa in dhammaadka ay gaarto amaba kala barka sannadkan? Haatan curte wareysi ayaan idiin haynaa. Qodobadaas iyo warar kale ku saabsan Soomaalida iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxaa axaddii shalayta ahayd la sheegay inuu haleelay xanuunka COVID-19-ka, iyada oo sidoo kaleeto xanuunka haatan haya la sheegay calaamadihiisa inuu ka duwan yahay midka Omicron ee isagu faafaya dalkan Mareykanka sida aadka. Astaamaha lagu arkay xogayaha difaaca Mareykanka ayaa ah kuwo fudud, waxaana la karantiili doonaa isagoo joogi doona 5 maalmood ee soo socota gurigiisa. Sidaasi waxaa yiri madaxda Pentagon-ka oo bayaan ay soo saareen kaga hadlay sida xanuunka COVID-19-ka xogayaha Mareykanka uu waqtigan calaamadihiisa uga soo muuqday. Austin ayaa waxa uu sheegay inuu si buuxda loola tacaalay oo la xoojiyey, islamarkaasina caabuqaasi si fudud haatan looga daweynayo. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa dhigiisa uu la hadlay dalka Ruushka, waxa uuna kala hadlay arrinta Ukraine. Axaddii madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha Ruushka in xulifada Mareykanka iyo Mareykankuba ay si aad uga jawaab bicilin doonaan haddii Ruushku uu sii wado weerarada Ukraine uu ku hayo. Hadallada khadka telefoonka ayaa labada hogaamiye waxaa sidoo kaleto ay ka wada hadleen xaaladaha diblomaasiyadeed ee lagu qaboojin kara xiisadda ka dhalatay ciidamada faraha badan ee Ruushka ee iyagu daandaansiga ka sameynaya dhinaca bariga Ukraine. Biden iyo sidoo kale Zelensky ayaa waxa ay ka wada hadleen tallaabooyinka lagu dejinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee kasoo firfircoonaatay amaba ka abuurantay xaaladaha faragelinta ah ee dalkaasi uu ku hayo bariga Ukraine. xogayaha warfaafinta aqalka cad ee dalka Mareykanka Jen Psaki ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta bayaan ay soo saareen in labada dhinacba ay si buuxda uga wada hadleen arrinkaasi. waa tahay aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya gobolka Sool. ayaa waxay sheegayaan in dagaal beeleed shalay ka dhacay tuulada saaxmeegaag ee gobolkaasi ay ku dhinteen ku dhowaad 10 qof, halkaas sidoo kaleetana ku dhowaad tiro intaasi la eg ay dhaawacyo soo gaareen. dagaalkaasi ayaa wuxuu u dhexeeyaa maleeshiya beeleed kasoo kala jeeda gobollada Sool iyo Nugaal. qaar ka mid ah dhaawacyadaasi ayaa shalay waxaa la geeyey xarunta caafimaadka ee ku taala degmada Boocaame ee gobolka Sool. wariyaha v o a da ee gobolkaasi Cabdikariim Olol oo tagay Boocaame ayaa haddaba xaaladda dhaawacyadaasi wuxuu ka wareystay Aamino Cabdi Xuseen oo ah madaxa xarunta caafimaadka ee degmadaasi Boocaame.
adigu saaka aroornimadii hore waxaana loo sheegay in dagaal uu ka dhacay meeshaas oo muddo laysku hor joogay, in badanna ergada iyo maxay hayday xaaladdu ay gaaraysay labada dhinacba maxay hayday ay socotay, taas oo maaragtay aan awood badanna aan la saarin. runtii anagu haddaan ka nahay ka caafimaad ahaan saaka markii waa gubariyay aanu shaqadeeda u soo rawaxnay waxaanu nimay MCH-ka deegaankaas oo ah isbitaalka meeshaba ku yaalla. Waxaana loo keenay dhaawac iyo meyd aroornimadii hore. Runtii dhaawacyadu way sahlanaayeen, laakiin meydku nin buu ahaa. Adigu marba xaaladdu waa ka soo daraysay, dhaawacu waa istaba socday. Inkastoo dhaawacyadu ay aada u sahlanaayeen oo ay ahayd maxay ahayd dhaawacyo aan maaragtay ubucda iyo madax midaan ku olino lafaha iyo maaragtay murqyada wax nuucaasa, raggaas intoodii badnayd alxamdulilah way fiicnaayeen. Gurmad iyo gargaar fiicanna way heleen, dhakhaatiir badan oo neersino meesha ay joogeen iyo kuwa noo yimi oo deegaanka u dhashay intuba maxay ahayd gacan iyo maxay ka geysteen gargaar toos ah. Raggaas wixii liitayna waynu gudbinay gobolka Sool ayaa loo gudbiyey, wixii kalena deegaanka ayaa maxay ahayd weli lagu daweynaya, waana wada ladan yihiin.
Aamina, waxaad ii sheegtay in saaka aruurtii ilaa gelinka dambe aad sameynaysa in adeeg aad u fidinaysaan dadkii kusoo dhaawacmay dagaalkaasi, bal waxdiga waranta adeegyada aad fidinayseen maadaama halkani ay xarunta caafimaadka keliya ay tahay?
Intaan caafimaadka xagga aanan u gudbin, waxaa weeye adeega iyagu wuxuu ahaa mid aanu markiisii horeba maadaama aan meesha dhakhtar kale oo weyn uusan ku oolin, anaguna aan helti booska deegaanka maxayd iyo MCH-ka uu ahaa, waxaanu isku daynay in aanu helno dadka marka xaaladda taagan markaanu aragnay in aanu diyaarsano wixii kasta oo loo baahnaa oo dawooyina sida maxay ahayd dhiig-joojinkeeda wixii emergency-ga oo dhan lagu qaban lahaay oo dhan. Dhakhaatiir culculus oo dhakhaatiir waaweynna way noo yimaadeen. Halkaa hawshu waxay maraysay in maxay ahayd dadkaas maaragtay la seefgareeyo. Intii awooddeeda dawana waanu haysanay, inkastoo dawadu markii dambe ay naga go'day, haddana maxay ahayd aada iyo aada waxaa noogu soo gurmaday wasaaradda caafimaadka, gaar ahaan gobolka Sool.
Masaafo badan baa dhaawacaasi laga soo qaadaya marka qofku wax gaadhaan, bal ka waran qofka dhibtaa uu soo marayo inta dhaawaca raf badan baa ka sokeeya, bal iga waran iyo meeshaasi marka uu qofka laydin keena xaalkiisu siduu yahay.
Rafaad badan oo wadadii oo raf ah, buuraley, togag, wax walba, rag dhiig baxayo dee intaa wadada taraaga intaa la eg lasoo wada waxaa la keena iyagoo wada liita oo dhiig baxay ama maxay ahayd xaaladoodu ay SOS tahay. Alxamdulilah, halka kan dee gargaar intaanu u fidin karnayna waanu u fidinay, daawooyinna waanu la helay, dabadeedna wixii markaa aanu aada uga yaabnama markiiba maxay ahayd waa iska gudbinaynay. Gargaar maxay ahayd ambalaasiyo iyo daawooyinana waanu helay.
Marka goorma ugu dambeysa hadda laydin keeno dhaawac soo gaadha xarunta caafimaadka ee degmada Boocaame maadaama dagaalku waqti badan soconayay?
Dhaawacii ugu dambeeyey waxaana loo keenay lixdii galabnimo markii salaada maqrib aanu tukanayna ayaana loo keenay. Labadii nin oo u dambeysay, labadaa nin markiiba waanu gudbinay si nabadgelya ayaynu ku tageen gobolka Sool iyo dhakhtarkii maxay heliweynaa.
Caafimaad ahaan fariintaa diraasaan maadaama dadku ay yihiin dad ehela
ka caafimaad ahaan iyo deegaan ahaan ba anagu haddaanu nahay beesha deegaanka kan ama maxay ahayd wasaaradda ay caafimaadkaba u matalaya, waxaan dadka farayaa ama labada dhanba in maxay ahayd dhibaatada dagaalka ee maanta geerida iyo dhimashada iyo maxay ahayd naafada leh in la joojiyo oo lagana gurmado oo dhan walbana maxay ahayd caqli badan laysu celiyo, labada dhanna maxay ahayd loo kala taliyo. Waxaanuna u baahanahayna weliba aada iyo aada aan u danaynayna codsanayna in maxay ahayd gargaar gurma degdega oo nabadgelya la kala dhexdhigo.
Taasi waxay ahayd Aamina Cabdi Xuseen oo ah madaxa xarunta caafimaadka ee degmada Boocaame oo u warrameysa wariyaha V O E da Cabdikariim Olol ee uga soo warrama magaalada Laascaanood. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana Suudaan, ra'iisul wasaaraha waddanka Suudaan Cabdalla Hamdaak ayaa waxa uu xalay ku dhawaaqay inuu iscasilay kadib markii xukuumaddiisa ku meel gaarka ahayd ay wiiqeen ismarwaagii siyaasadeed iyo sidoo kale ta bannaanbaxyadii uu dhiigga ku daatay oo ka dhashay afgembigii uu sameeyey milatariga waddankaasi. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Hamdaak ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka uu hayay xilli dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo xukunka milatariga ay ka socdaan guud ahaan dalkaasi Suudaan. cabdalla xamduug oo khudbad u jeediyay shacabka dalkiisa oo laga sii daayay telefishinka qaranka waddankaasi ayaa sheegay inuu isku dayay inuu dalkiisa ka badbaadiyo khatarta iyo xiisadaha uu la daalaa dhacayo waddankaasi, taasoo halis weyn ku ah buu yidhi jiritaanka qaranimada Suudaan. Waxay ahayd in qaybaha siyaasadda iyo ururada bulshada Suudaan meel ay uga soo wada jeesaan xaaladda dalka balse ma aysan dhicin. Waxaana jira khilaafaad iyo loolan aan micno lahayn oo dhib ku ah deganaanshaha dalka iyo jiritaankiisa, ayuu yiri Cabdalla Xamduug, ra-iisul wasaaraha Suudaan oo xalay goor dambe ku dhawaaqay inuu iscasilaya. ciidanka uu hoggaaminayo jeneraal Cabdulfataax Al Burhaan, taliyaha guud ee ciidamada militariga dalkaasi, ayaa afgembiyey dowladda rayidka ahayd ee uu madaxa ka ahaa Cabdalla Xamduug bishii Oktoobar ee sanadkii hore, taasoo si weyn ay u diideen dadka reer Suudaan iyo beesha caalamka. Ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug ayaa dib loogu soo celiyey mansabkiisa bil kadib, laakiin mudaaharaadyada iyo diidmada shacabka ee milatariga ayaa weli ka sii socday waddankaasi. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Khartuum ee caasimada Suudaan ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa keenay inuu iscasilo ra-iisul wasaaraha iyo waxa ay ka bedeli karto xaaladda dalka Suudaan.
Dadaalo ay sameeyeen beesha caalamka oo heer gobol ah iyo mid gudaha ahba ayaa waxay keentay in mas-uuliyiintu militariga ay heshiis gaar ah la galaan ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug 19 November sanadkii tagay. Heshiiskaas ayaa dhaliyay kalsooni darro u dhexaysa ra-iisul wasaaraha iyo axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jirto. Tan iyo markaas, wasiiro badan oo ka tirsan golihii wasiirada ee ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug ayaa iska casilay xubinnimadii ama ka sii mid ahaanshiyaha golaha wasiirada uu hoggaamiyo. Sidoo kale waxaa jiray dibadbaxyo joogto ah oo ay dhigayeen shacabweynaha reer Suudaan, dibadbaxyadaas oo ay ugu soo horjeedeen heshiiskii dhex maray ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug iyo hoggaamiyaha ugu sareeya dalkan Suudaan, jeneraal Cabdifataax Al Burhaan. Culeysyadaas oo isbiirsaday golihii wasiirada saddex meelood laba meel iyo bar oo baneeyey xilalkii ka hayeen xukuumadda iyo dibadbaxyada shacabka reer Suudaan ay dhigayeen maalmihii dhowaa oo ahaa kuwa joogto ah ayaa keentay inuu ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug uu isaga tago shaqadii ama hoggaanka xukuumadda dalka Suudaan. Iscasilada ra-iisul wasaaruhu ayaa u muuqatay mid keenaysa in ay sii kordhaan dibadbaxyada, xaaladda dalkana ay sii cakirnaato.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli Suudaan ay ka socdaan dibadbaxyo lagu diidan yahay ciidamada militariga, laguna dalbanayo in Suudaan ay noqoto dowlad madaniya oo dimuqraadiya. Golaha dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay dileen laba qof intii ay socdeen mudaaharaadyo maalintii Axada ee shalaya, kaasoo looga soo horjeeday xukunka milatariga, inkastoo ciidamada amniga aysan ka hadlin arrintaasi. tirada guud ee ku geeriyootay dibadbaxyada rabshadaha wata ee Suudaan ayaa gaaraya 16 qof, tan iyo markii taliyaha ciidamada Suudaan uu laalay dastuurka qabyada ee waddankaasi, islamarkaasina shaqo joojin uu ku sameeyey baarlamaanka dalkaasi 25-ka bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Dalka Suudaan ayaa la daalaa dhacaya khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni tan iyo sanadii 2019-kii kadib markii kacdoon shacabi ah xukunka looga tuuray jeneraal Cumar al-Bashiir oo dalka Suudaan xukumeeyay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Hay Hussein Cismaan Saxnuuni, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Wali waxaad dhageysanaysaan idaacaddeena subaxnimo. Waxaa wali xal aan laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa Maxamed Xuseen Roble. Haddaba aqoonyahanada ayaa ka digay in khilaafka labadan mas-uul uu dib u dhac ku keeni karo dhammaystirka doorashada haddii aanan la xalin. Haddaba sidee ayaa uu arrinkan muxuu yahay khilaafka labada dhinac? Sidoose u muuqdaa waqtigan wariyaha V O E da Nuur Xasan Nuur Buqaare ayaa weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah Jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka, kana mid aqoonyahanada ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrikaba.
Walaal waad baad mahadsan tahay dhageystayaashuna way mahadsan yihiin. Waxa weeye laba qaybood dadka inaan u kala saarno, siyaasiyiinta intooda badan iyo dadka kale Soomaalida ah. dadka kale Soomaalidu in badan ayaa xal raadinaysa in lays afkarta raadinaysa in hore loo socdo raadinaysa in waddan ku dhismo raadinaysa siyaasiyiinta waxaad moodaysaa intooda badani heykalkoogu inuu yahay ama meesha anigu han fadhiyo meesha gobolki doonaysa noqoto ama madaxtooyada ha noqoto ama meel kale ha noqotee haddaanan anigu se fadhiyayn waan ka camuudaynayaa Soomaali. Marka waxaa la isku hayaa waxa weeyaan afartii sannadood way dhammaadeen, sharci baa doorashooyinka loo dhigay, sideesi ha loogu dhaqmo, ha madax bannaanaadaan dadka codaynaya, min xiise iyo baraayayna jirin. Marka waxa weeyaan tay Soomaali rabtaa waa taas. Siyaasiyiintuna waxay rabaan mid min xiis leh oo dheeraysanayaan noocay doonayaanba ha noqdaan. Marka waxaan la isku fahmi doonayn waxa weeyaan runtii mowqifka dadka Soomaalidu u joogo iyo dhibaatada ay haysato ayayna siyaasiyiinteen weli fahmin walaal.
Waa garta. Marka khilaafka hadda taagan dhibaato intee leeg ayuu gaarsiin karaa dowladnimada ay hadda haysato Soomaaliya?
Ma wixii Ilaahay uu badbaadinayo mise waxay badbaadinaysoo farsamo bini aadam? wixii ilaahay badbaadinayo dee way badbaadsani, laakiinse astaanta meesha socota iyo sansahanka socda meesha waxaad moodaysaa siyaasiyiinta intooda badani inayna u aabo yeelayn haddii xataa dagaal meesha ka dhacayo ilaahay kama dhigaya. Marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan dadweynaha gaar ahaan degan magaalada Muqdisho ee hadday wiiqan ka sii wada ka weyn yimaado waxyaabaha ugu weyn ay gaarayaan ama baayac mushtari ha noqdaan ama ahlul caqli ha noqdaan ama ahlul cilmi ha noqdaan inay yidhaahdaan inigama yeelano inuu meeshan dagaal ka dhaco waxaana waa lagu heshiinayaa. Laakiinse waxa weeyaan siyaasiyiinta gaar ahaan labada qof meesha isku haysta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sheeganaya mid qadarin karaya ma arag sanadkii han xamar soo joogay qarannimadu waxay tahay xaq wuxuu yahay iyo walaalkinimadu waxay tahay. Marka waxa weeyaan marna way wanaag bay isku ogolaanayaan, marna xumaan bay isku ogolaanayaan, xumaanti bay isku qabsanayaan, wanaagi bay isku qabsanayaan. Marka qasdi qarannimo ayaan meesha jirin walaal.
Waa garta. Professor Cabdi Ismaaciil, 20 sano ee lasoo dhaafay Soomaalidu waxay arkayeen khilaaf maaragtay soo laalaabtay oo u dhexeeyay madaxda sare gaar ahaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka. Marka maxaa isleedahay khilaafkaasi waa u dhaca, sideese lagu gudbi karaa?
Wuxuu u dhacaya walaal waxa weeyaan marka sharcigii la dhigtay oo isagu qudhiisu boocboo iska ah ama ra-iisul baarlamaankuna ixtiraamay ama ra-iisul wasaarihuna ixtiraamay ama madaxweynihuna ixtiraamay, midkood markuu ixtiraami waayo kii kalena ma ixtiraamayo. Taasi waa maxa weeyaan waxa keenaya cudurka. Taka cudurka labaad waxa keenaya waxa weeyaan hunguriga meesha yaala, nin walba inuu si dursi sameeyo ayuu rabaa, mid waxuu ogolay ma jiro. Ta saddexaadna waxa weeyaan waxaan wixii kala saari lahaa oo ah maxkamad distoriya ama maxkamadda sare oo sharciyaqaana fadhiyaan iyo dad khubarahay fadhiyaan oo dad garsoorka sida Ilaahay uu soo dejiyey u yaqaana in loo dejiyo iyo kiina ma jiraan. Marka markhaati wax weeyaan wax garnaqa ayaa waddankii laga laayahay iyo qaar gartoodii qaata walaal.
Ma kula tahay in doorashada lagu dhameyn karo 6 bilood ee sanadkan cusub ee 2022?
Walaal waxa weeye doorashadan inta hadhay waxaa lagu dhameyn karaa 2 bilood waa lagu dhameyn karaa oo weliba si xaragale loogu dhameeyo waa hadduu caqli iyo iimaan jiro waaye. Haddii kale wixii iminka dhammaystirmi lahaa bishii February, bishii May, bishii July, bishii October, bishii December ayaa socda. Waana suuragal 6 bilood iyo in ka badanba inay qaadato. Waana suuragal haddii caqliga iyo iimaanka iyo islaamnimada iyo soomaalinimadu taliso in wax 2 bilood ka yar madaxweyne iyo baarlamaankiiba la dhammaystiro, la dhaariyo, hawshii hay galaan walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah Jaamacadda Minnesota, sidoo kalena kamid a dhowaan xildhibaanada la doortay ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ee aqalka sare, wuxuuna u warramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana isla arrimaha doorashada iyo waxaan ku guda jirnaaye wararka Soomaaliya ee guddiga doorashooyinka Puntland ayaa ku dhawaaqay in guddoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenkii kumeelgaarka ahaa aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal iga raali ahaada guddiga doorashooyinka Puntland ayaa ku dhawaaqay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenku meel gaar ah kadib markii shalay uu xilkaasi guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland uu iska casilay guddoomiyihii hore Guuleed Saalax Barre. Warbixin amuurtaasi ku saabsan haddaba waxaa inoo haya wariyaha V O E ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb.
Labada mas-uul Guuleed Saalax Barre iyo ku-xigeenkiisii Jaamac Xirsi Faarax weli si faahfaahsan ugama hadal ujeeddada keentay inay iska casilaan walow ay jiraan tuhunno ay siyaasiinta Puntland muujinayaan. Warbixino kala duwan oo ay barahooda bulshada ku soo qoreen iyagoo tilmaamay in arrintan ay dhaawac ku tahay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland. Saacado kadib iscasilaadda labada xubnood ayaa guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen inay iska dhex doorteen guddoomiye iyo ku-xigeen. Afhayeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq oo saxaafadda la hadlay xalay ayaa ka hadlay iscasilaadda guddoomiyihii hore iyo ku-xigeenkiisa iyo xubnaha cusub ee ay doorteen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Labada bisha Janaayo 2022-ka waxaa guddiga doorashooyinka ee Puntland xaruntiisa shirar maanta oo dhan ka socday ilaa iyo caawa uu ujeeddooyinkooda aanu idin fasiri doono ayaa gabagabadii waxa aanu ka soo saarnay war saxaafadeed aan doonayo in aan idinla wadaagno. Xarunta guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland maanta 2 January 2022-ka ee xubnaha guddiga shir degdeg ah waxaa ugu yeeray guddoomiyaha guddiga Guuleed Saalax Barre. Wuxuu ku wargeliyey inuu iska casilay guddoomiyihii T-Bag isaga oo ku sababeeyey arrimo u gaara. Wuxuuna Guuleed uga mahadceliyey xubnaha guddiga wadashaqayntii iyo kalsoonidii keentay sida wadajirka ah inay uga gaareen guulihii doorashooyinka saddexda degmo ee qof iyo cod ee ka dhacay qardho eyl iyo ufayn 25-kii bisha Oktoobar sanadka hore 2021-kii. Guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland waxa uu shacab weynaha Puntland, hay-adaha dowladda, ururada siyaasadda, ururada bulshada rayidka ah iyo daleeyayaasha caalamka ee Puntland sida gaarka ah ugala shaqeeya arrimaha dimuqraadiyeynta uu u xaqiijinayaa in waajibaadkii iyo howlihii loo igmaday ee guddiga T-Bag uusan waxa kale hirgelin gelina doonin islamar ahaantaana shaqadii guddigu uu bulshada u hayay ay halkeedii ka sii soconayso. Sidaa daraaddeed galabtii kulan degdeg ah waxaa isugu yimid xubnaha guddiga sare ee T-Bag iyagoo xaruntooda ku shiray ayay waxa ay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen si kumeel gaar ay u doorteen kadib marka guddoomiye ku-xigeenkiina uu iscasilay kaas oo loo igmaday guddiyadatan ama guddoomiyaha cusub inay sii wadaan howlaha guddoonka. Waxaana guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka cusub sida kumeelgaarka loo doortay ay kala yihiin Cabdirasaaq Axmed Saciid guddoomiyaha iyo Cali Jaamac Faarax guddoomiye ku-xigeenka. Guddigu waxa uu maalmaha soo socda haddii ay baraale ka noqdo uu bilaabi doonaa faafinta iyo shaacinta qorshihii la xiriiray dhammaystirka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland haddii ay baraale ka noqdo.
Lama oga sababaha rasmiga ay isku casileen labada mas-uul, balse waxaa jira inay doorashadii dhacday 25-kii Oktoobar aan ilaa hadda golayaashii deegaanka ee la doortay aysan fariisan guddoomiyaashii degmooyinkana aysan dooran, taasi oo dad badan ay aaminsan yihiin in xukuumadda madaxweyne Deni sababteeda leedahay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Hagaag markana dalka Holland. Dalka Holland waxaa bannaanbax looga soo horjeedo uu ka dhacay halkaasi xayiraada COVID-19-ka ee lagu soo rogay magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi. Waxaanu ka dhacay magaalada Amsterdam ee dalkaasi. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha ayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladaha hoose ee dalka Nederland ayaa mamnuucay dibadbaxyadan iyaga oo sheegay in dadka ka qaybgalaya qaarkood qorsheynayaan inay rabshado sameeyaan. Qaar ka mid a dadka mudaaharaada iyo xidhnaa dhar caddaan midabkoodu yahay iyo afsaabyo cadcad ayaa ku dhawaaqay yeeray ay ka mid ahaayeen xayiraaduhu maaha xanuunka COVID-19 ee waa jujuub, halka boorar ay sitaana ay ku qornaayeen eray ay ka mid ahaayeen xorriyad ayaanu doonaynaa. Waxaa laga dhex arkayay dadka dibadbaxayay qof sita boor weyn oo ay ku qoran tahay Donald Trump iyo sanadka 2024-ka. Dadka qaar ayaa sheegay in uu boorkaasi fariin sido. Booliis tiro badan ayaa ku sugnaa iskoyskan uu dibadbaxu ka bilowday oo caan ku ah magaalada Amsterdam iyo waddooyinka u dhowba. Dowladda hoose ee magaalada ayaa goobtaasi ku sheegtay inay tahay goob ammaankeedu uu khatar yahay. Booliiskana waxaa la siiyey awoodda ay dadka ku kala firdhin karaan. Dibadbaxyadan ayaa kusoo beegmay iyadoo ay booliiska Holland hore u sheegeen inay ka mudaharaadi doonaan culaysyada soo fuulay shaqadooda. Ururka booliiska Netherland ayaa sheegay in haddii loo baahdo ay howlgeli doonaan booliiska ka hortaga mudaharaadyada. Ilaa 60 qof oo dibadbaxayaasha ka mid ahaa iyo 5 askari ayay waxyeelooyin ka soo gaadheen dibadbaxyadan. Dalka Netherland waxaa toddobaadyadii u dambeeyey hoos u dhacayay tirada dadka uu xanuunka COVID-19 soo ridanayo, iyadoo xataa faraca ugu badan yahay noocii ugu dambeeyey ee la helay. Bishii Noofambar ayay dowladdu soo saartay xayiraado iyada oo la sii adkeeyey xilligii fasaxa Christmaska. 100,000 ee qof 85.55 boqolkiiba ayaa iminka xanuunka laga helaa. Xayiraadahan cusub ee iminka dalka ka jira, dhammaan dukaamada aan muhiimka ahayn ayaa xidhan. Sidoo kale waxaa la xidhay baararka wax laga cabo, hoteelada wax laga cuno, iyo goobaha ay ka mid yihiin madxafyada, shinimooyinka iyo maslaxyada. Cabdi Xaafid Dacwir Ismaaciil, VOA, London.
Waa tahay markana dhinacii heesaha aan ugu talagalnay barnaamijka qaybihiisa dambe. Waxaan soo qabanayaa codka xeelayma gubaad. Degeno diganan ku degena ku degenaanta un ka soo qaada bal ku inta facsanayna ku degena Ahmed Zaki iyo sidoo kale to Halima Gubaad ayaan idaacadeena subaxnimo ku soo gabagabeeyna barnaamijkii gudaha waan nagaynta anigu Sahra Cabdi Ahmed iyo dhamaan shaqaalaha VOA da waxaan leen intana markala kulmi doono nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said he tested positive for COVID-19 Sunday with mild symptoms, but would retain all authorities as he quarantined at home for the next 5 days. News of Austin's positive test comes as the Pentagon last week tightened restrictions at its headquarters over concern about the highly transmissible Omicron variant that has led to a sharp increase in COVID-19 infections throughout the world. The military is faced with the challenge of maintaining military readiness for troops, often in close quarters on ships and planes. Austin, who is fully vaccinated and has received a booster, said in a statement he last met President Joe Biden on December 21st, more than a week before he started experiencing symptoms. He said his doctor told him his vaccinated status plus his booster shot made the infection much milder than it might have been otherwise. Austin is one of the most senior members of President Joe Biden's administration to test positive for COVID-19. U.S. President Joe Biden told Ukraine President Volodymyr Zelensky on Sunday that the United States and its allies would respond decisively should Russia further invade Ukraine. In a phone call, the two leaders also discussed diplomatic efforts to defuse tensions over Russia's massive troop buildup along Ukraine's eastern flank. White House Press Secretary Jen Psaki told reporters after all that Biden and Zelensky discussed, measures to de-escalate tensions, and that Biden reaffirmed the United States' commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Biden has not made much progress with Russian President Vladimir Putin to get him to withdraw about 100,000 troops stationed along Russia's border with the former Soviet Republic. This is VOA News. A fire at the South African Parliament caused extensive damage Sunday, collapsing the roof and gutting an entire floor in one building, and a man in his 50s was arrested in connection with that blaze. That fire broke out in the early morning, and the authorities said the sprinkler system appeared to have been tampered with and did not work. By afternoon, firefighters were still trying to contain the blaze in one of the several buildings that make up the Parliament complex in the legislative capital, Cape Town. A government official says a person was arrested inside. Parliament said in a statement the suspect was a man in his 50s. There were no reports of any injuries. A Hong Kong online news site said Sunday that it would cease operations in light of deteriorating press freedoms days after police raided and arrested seven people for sedition at a separate pro-democracy news outlet. Citizen News announced its decision in a Facebook post Sunday. It said it would stop updating its site on January 4th, and it would be shuttered after that. It's the third news outlet to close in recent months, following pro-democracy newspaper Apple Daily and online site Stand News. Authorities have moved to silent dissent in the semi-autonomous city, once known as a hub for vibrant media outlets, after Beijing implemented a sweeping national security law following massive pro-democracy protests in 2019. The U.S. and other Western governments have condemned diminishing press and civil freedoms that Beijing promised to uphold for 50 years following Hong Kong's 1997 handover from Britain. Iran's Revolutionary Guard said that they killed six armed bandits in a shootout in the country's southeast that also left three members of the Guard's linked paramilitary force dead. The Guard said late Saturday on their website that the latest clashes broke out around a hideout of militants near a village in central Sistan-Baluchistan province bordering Pakistan and Afghanistan is a flashpoint for clashes with smuggling gangs as well as separatists from the Baluchi minority and extremist militant groups. On Friday, the Guard said they had targeted and killed the perpetrators behind an attack that left two of their members dead on December 25th. In the same province. Twitter has banned the personal account of U.S. Representative Marjorie Taylor Greene for multiple violations of its COVID-19 misinformation policy. That's according to a statement Sunday from the company. The account for the Georgia Republican was permanently suspended under the new policy Twitter launched in March, which uses artificial intelligence to identify posts about the coronavirus that are misleading enough to cause harm to people. There's more at voanews.com via remote. Tommy McNeil, VOA News.
Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. Today is Monday, January the 3rd. Happy New Year's to you, and here are some of the stories we are covering. In Cape Town, South Africa, the state funeral for Nobel Peace Prize laureate Archbishop Desmond Tutu took place this weekend, with only 100 mourners allowed inside St. George's Cathedral.
There are times when he felt let down, and yet he never lost hope. The most fitting tribute we can pay to him, whoever and wherever we are, is to take up the cause of social justice for which he tirelessly campaigned throughout his life.
South African President Cyril Ramaphosa paying his respects to the late Archbishop Desmond Tutu. Uganda reopens its economy after nearly 2 years of a shutdown caused by the spread of COVID-19.
The 2 years, 2020 and 2021, have been years of trials and tribulations, but also years of great victories and triumph.
The Kenyan government announces the death Sunday of Richard Leakey, a conservationist who campaigned to protect Africa's elephant populations. We have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. A very happy new year to you all. This is the third day of 2022. In March, it will officially be 2 years since the World Health Organization declared COVID-19 as a global pandemic. In Africa, the last 2 years have seen a reversal in the economic gains of the last decade, including a dramatic decline in major socioeconomic metrics. Consequently, the number of African citizens living in poverty has increased. Analysts say that the economies of most African countries remain vulnerable. Dr. John Nkengasong is the director of the Africa Centers for Disease Control and Prevention.
It is really for us in the public health realm to continue to make sure that we place a public health agenda at the center of political dialogues, at the center of economic dialogues. Look at the damage that this pandemic has caused to our continental aspiration for the continental free trade area or agreement. If this, I would argue that without this pandemic, that whole aspiration and developmental agenda would have been at a very different level today on the continent.
Politically, many countries have not fared any better. A Mo Ibrahim Index report says that democracy on the continent has regressed as more countries see a rise in autocracy and authoritarianism. Professor Erica Franz teaches political science at Michigan State University.
Yes, we are amid a pretty prolonged session of democratic backsliding globally, where, you know, Freedom House, for example, has documented more than 15 consecutive years of losses in freedom globally as opposed to increases or improvements. And in some cases, these episodes are happening in countries that are already, well, not the backsliding, but the reversions of freedom are happening in places that are already authoritarian.
But as the continent battles the third or fourth wave of the coronavirus, there is hope that 2022 will be the year when the majority of the population will have access to COVID-19 vaccines. And that's why many are so optimistic about the future. And so we asked around the continent, what are your hopes and aspirations for 2022? And let's start off in East Africa, Kenya, one of the strongest democracies on the continent. It will hold presidential elections in August. Josephine Muthengi is in Kenya's capital, Nairobi.
My hopes for Kenya is that we have a peaceful election in 2022 and a thriving economy going forward.
In West Africa, Nigeria, with a total GDP of $432 billion, is having a tough time rebounding from the pandemic. But Adeola Odunowo, an entrepreneur based in Lagos, has high hopes for Africa's biggest economy.
This year, 2022, is a pre-election year, because in 2023, we're going to be having the general elections. And so the economy in Nigeria is going to be very robust this year. There's going to be a lot of politicking. And also, as a follow-up to all the investment opportunities that came in, the foreign direct investment last year, especially in the tech sector, and the logistics industry. We hope for a very vibrant economy in 2022.
In the tiny West African nation of Gambia, a country that recently held its first elections without the longtime dictator Yahya Jammeh on the ballot, political analyst Lamin Jaju hopes that the government will be more accountable to its citizens.
My hope for the Gambia in 2022 is anchored on the basis of corruption, accountability, justice, and rule of law. I am very hopeful and very, very hopeful that the government of the Gambia will take the recommendations of the TRRC Commission very seriously, and the recommendation will be implemented to the latter.
The World Bank says that even though the continent has witnessed some economic recovery in 2021, it is still at a very slow pace due to the low rates of vaccination. Sierra Leone was one of the fastest growing economies in West Africa, but it still faces major economic and social challenges due to the pandemic. Ophaniel Gooding in Freetown has hope that the worst is behind them.
My hopes and aspirations for Sierra Leone are that this year will be way better than last year, taking into consideration that last year government launched series of projects such as the socio-economic empowerment projects for people living with disabilities, the Tomabong Rice Project, the $10 billion National Sports Development Fund, the Transco Interconnection Power Line. All these projects were expecting to come into fusion this year. And more so, our mantra has been to every dark night, there is a brighter day after that. And because of COVID and the lack of funding, we've witnessed the dark night. And we're hoping for a brighter day this year, 2022.
That was Ophaniel Gooding in Freetown, Sierra Leone. The UN Secretary General Antonio Guterres, in his New Year's message, is calling for global solidarity to put the world on the road to recovery after a year dominated by COVID-19, climate change, and other calamities. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
It is the UN Secretary General's job to be the world's optimist in chief, and in that role, Antonio Guterres does not disappoint. In his New Year's message, he presented a blueprint for a better tomorrow. At the same time, however, he did not minimize or scrub the horrors of the year gone by.
The world welcomes 2022 with our hopes for the future being tested. By deepening poverty and worsening inequality, by an unequal distribution of COVID vaccines, by climate commitments that fall short, and by ongoing conflict, division, and misinformation.
In a roundup of the year gone by, multiple UN and other international agencies have presented a disquieting picture of a world gone awry. For example, the World Health Organization warns the COVID-19 pandemic will not end until global vaccine inequity ends. Until then, WHO says dangerous new variants of the coronavirus will continue to evolve, threatening the lives and livelihoods of millions of people. The International Committee of the Red Cross reports the devastating impact of fighting in the Middle East no longer hits the headlines. While these humanitarian crises are forgotten, the Red Cross notes people in Yemen, Syria, Iraq, and elsewhere continue to be killed and displaced. It says millions continue to suffer from acute hunger and disease. Guterres called these tragedies moral and real-life tests that humanity can pass if it commits to making 2022 a year of recovery for everyone.
Recovery from the pandemic with a bold plan to vaccinate every person everywhere. Recovery for our economies with wealthier countries supporting the developing world with financing, investment, and debt relief. Recovery from conflicts, a renewed spirit of dialogue, compromise, and reconciliation. And recovery for our planet with climate commitments that match the scale and urgency of the crisis.
The UN chief says moments of great difficulty also are moments of great opportunity. He urges nations to come together in solidarity for the benefit of all people. He ends with wishes for a happy and peaceful new year for all. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
In Cape Town, the State Funeral for Nobel Peace Prize laureate Archbishop Desmond Tutu took place this weekend in Cape Town, South Africa, with only 100 mourners allowed inside St. George's Cathedral because of COVID-19 restrictions. The anti-apartheid hero and human rights activist who died December 26 at the age of 90 had been suffering with prostate cancer. Vicky Stark reports.
Desmond Tutu was awarded the Nobel Peace Prize in 1984 for his campaign against apartheid, said he wanted the cheapest coffin, and he requested that money intended for flowers should instead be donated to good causes. The South African Broadcasting Corporation, airing his funeral Saturday in Cape Town, showed his widow, Leah Tutu, sitting in a wheelchair listening to the tributes to her famous husband. There was a televised message from the Archbishop of Canterbury, Justin Welby, who said it was like a mouse giving a tribute to an elephant. He said most messages he's been receiving from people around the world say that when they were in the dark, Desmond Tutu brought light.
He never ceased to speak prophetically. He never ceased to speak powerfully. He never ceased to shed light. Many Nobel Prize winners' light fades with time. His grew brighter.
South Africa's President Cyril Ramaphosa gave the eulogy. He said among those Tutu spoke up for were the Palestinians and members of the LGBTQ plus community.
One of the causes that was dear to him and less well known to many of us was campaigning together with Her Royal Highness Mabel van Oranje, who is here with us today, against child marriage across the globe. I have learned how the Arch traveled to villages in Ethiopia, in India, and Zambia to understand the circumstances under which young girls were being forced into marriage. Such was his stamina. Such was his commitment.
Ramaphosa credited Tutu with being South Africa's spiritual father. He said the cleric, along with the country's first democratically elected president, Nelson Mandela, preached hope and forgiveness. Tutu chaired the Truth and Reconciliation Commission that sought to heal the victims and perpetrators of apartheid's atrocities. He coined the term Rainbow Nation, referring to people of all colors who lived in South Africa and of the beauty that could come after the storm. In recent years, Tutu was critical of South Africa's ruling party because of rampant crime and corruption in the country. Ramaphosa alluded to this.
There are times when he felt let down, and yet he never lost hope. The most fitting tribute we can pay to him, whoever and wherever we are, is to take up the cause of social justice for which he tirelessly campaigned throughout his life. Archbishop Tutu has left a formidable legacy, and we are enormously diminished by his passing.
Tutu's daughter, the Reverend Naomi Tutu, also addressed mourners.
Many of the messages we received have said, thank you for sharing him with the world. Well, it actually is a two-way street. Because we shared him with the world, you shared part of the love you held for him with us. And so we are thankful. And we are thankful that all of you have gathered in your many places, in person or via the wonders of technology, to be a part of celebrating Daddy's life throughout this week. And lastly, to him who has gathered us here, Udedi, Udada, we say thank you, Daddy, for the many ways you showed us love, for the many times you challenged us, for the many times you comforted us.
Archbishop Tutu is being cremated in a private ceremony and his ashes will be interred in St. George's Anglican Cathedral. He's survived by his wife of 66 years, their 4 children and 9 grandchildren. Vicky Stark for VOA News, Cape Town.
And still in South Africa, a major fire broke out Sunday at the country's parliament in Cape Town. It sent a thick, dark column of smoke into the sky. The blaze, which threatened the National Assembly building, seems to be under control. The fire broke out in one of the older buildings in the parliament complex, forcing authorities to set up a security cordon near the cathedral where anti-apartheid Archbishop Desmond Tutu hours earlier. Public Works Minister Patricia de Lille spoke to reporters saying that, contrary to what had been reported earlier, the National Assembly was still safe, as well as the visitors' entrance.
I thought I must come out and tell you that the fire brigade and the fire services have got the situation under control. What you see behind me, it is not the National Assembly that's on fire. What is coming up there is an extractor that's pulling all the smoke from the old assembly out here over the National Assembly. So I thought I must just tell you the National Assembly is still safe. 120 Plain Street is still safe, and we're trying to contain the fire just where it is now.
That is South Africa's Public Works Minister, Patricia de Lille.
Voice of America.
Richard Leakey, a Kenyan conservationist and paleoanthropologist who spearheaded campaigns against the ivory trade to save the dwindling African elephant population, has died. He was 77. Leakey was the son of world-renowned paleoanthropologist Louis and Mary Leakey, whose work helped demonstrate that human evolution began in Africa. Richard Leakey was celebrated for his work to save wildlife from poachers and for leading campaigns against the ivory trade. Uganda has opened its economy after nearly 2 years of shutdowns, which were introduced to curtail the rapid spread of COVID-19 in the country. President Yoweri Museveni says citizens must adhere to COVID-19 protocols and get vaccinated in order to access basic services such as public transport and government offices. In this report, reporter Mugume Davis Arguakarinji looks back at the year 2021 from Uganda's capital, Kampala.
Yoweri Kaguta Museveni, Ugandan president, used the end of the year address to the nation to fully open the economy, which has been under the lockdown since March 2020, as a measure to curtail rapid spread of COVID-19 in the country. Under the measures, public gatherings, including places of worship, bars, weddings, music shows, rallies, and cultural meetings were suspended. Schools were also closed, and public transport was suspended. Some of the measures have since been slowly reopened.
The 2 years, 2020 and 2021, have been years of trials and tribulations, but also years of great victories and triumph.
The year 2021 had general elections in which the incumbent, Mr. Museveni, won disputably after the polls were marred by violence in which over 50 people were killed, according to police report. Mr. Museveni and his supporters nonetheless celebrated a victory of 59%, while his main challenger, Robert Chagwanyi, also known as Bobi Wine, had 35%. Rogers Murindwa is the spokesman of the ruling party, the National Resistance Movement.
We started the year with an election, which election we won, and then we are also winding up the year with an election, so the one we had in Kayunga. So if it's about elections, that's a very big achievement we have registered in the year.
There are also cases of vicious murders and domestic terrorism in the last quarter of the year, the latter prompting the army to deploy its forces in neighboring DR Congo. Political analyst Godibati Mushabe calls the year 2021, in two quotes, a hostile year for Uganda.
You have an election to elect the president, and the election is conducted by the incumbent as a war, in which probably over 100 people are killed, hundreds others are kidnapped and tortured in prisons and police cells and ungazetted places. And so we are still recovering from that experience. One of the major effects for me, which is really a scar on our history when we look back 2021, was the fact that we were able to let the current regime keep our children in their homes for 2 full years, even when they were telling us that they had a very robust response on COVID.
Joel Senyon is the spokesperson of the National Unity Platform, ONUP, Uganda's main opposition party. He calls the general elections a sham. He says hundreds of party supporters are still languishing in detention facilities.
COVID-19 was misused and abused to oppress people further, to hurt our economy a lot more. So it's been a tough year, really. That's for sure. But I guess for us, you know, tough times are meant to cause us to strengthen our resolve, to realize that now more than ever, we must get same leaders, leaders who care more about the people and not themselves. Leaders who will not oppress people simply because they don't support them or they have a divergent view on something. Leaders really who are going to make sure we have a country that works for everybody. And that should be our focus as a country as we get into 2022.
As the economy reopens, analysts say the government should provide some stimulus package to businessmen and set a special fund for private schools which have suffered years of the shutdown. For VOA News, I am Mugume. Davis Rwakarinj in Kampala, Uganda.
It's now time for Daybreak Africa Sports, and for that we go to Abuja in Nigeria with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good morning to you too, Jackson. We begin the sports in Cameroon, where it's just about 6 days before the opening game of the African Cup of Nations in Cameroon. Players of the host nation intensified their training ahead of the tournament on Sunday after observing a day of rest on Saturday, which was New Year's Day. Sunday's training gave the technical team an opportunity to assess the players' fitness while concentrating on their game plans. Ignatius Ganago is a striker for the Indomitable Lions.
I feel very good. I'm in good form. I work very hard because the AFCON is not really easy. So we have to push up and get ready for it.
Elsewhere, Malawi Flames defeated Comoros 2-1 in a COSAFA-friendly derby as both sides prepare for their participation in the Nations Cup. First half goals from Gabadiho Mahango and Kunda Muyaba gave the Flames a 2-1 win over the Selenkantans, with Fayaz Mator scoring for the Islanders at the Abdullah Al Fasel Stadium in Saudi Arabia. The friendly match was a first for Malawi after coach Meke Mwese announced his final squad heading for Cameroon. And Guinean interim president Mamadi Doumbouya has told the national team to bring home the African Cup of Nations trophy or pay back the money spent to prepare for the tournament. The national elephants kick off their adventure in Cameroon on January the 10th when they take on Malawi, with matches against Senegal and Zimbabwe to follow in Group B. The West Africans have only ever reached the African final once, back in 1976 when they finished runners-up to Morocco, while the 2019 edition saw them exit at the round of 16. In volleyball news, Kenya beach volleyball women's team grabbed the sole African ticket to the 2021 Tokyo Olympic Games after beating Nigeria in the final of the Confederation of Africa Volleyball Continental Cup Olympic qualifiers in Agadir, Morocco. Now, chairman of Beach Volleyball Commission of Kenya, Moses Mbutia, has told Kenya local media that they have plans to improve on their historic performance at the 2021 Tokyo Games by qualifying the male and female beach volleyball teams for the 2024 Summer Olympic Games in Paris, France. In cricket news, the ICC Under-19 World Cup is set to take place in the West Indies later this month. Uganda Under-19 cricket team, the Baby Cranes, who will be participating at the World Cup, has lined up a couple of warm-up games. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this Monday, January the 3rd edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit us at voanews.com. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a very happy new year.